waxaa degmada Shabeelle ee gobolka faafanay dowladiyaha Soomaalida lagu daafuray mashruuca horumarinta adeega biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee wadamada urur goboleedka IGAD. Haddaba munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladiyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, qaar ka mid ah wasiirada biyaha ee wadamada IGAD, ergooyin ka socday wadamada caalamka, iyo weliba hay-adaha UN-ka, iyadoo ujeedadu ahayd in xal waara loo helo caqabadaha biyo yaraaneed ee markaasi ka jira gobolka, taasoo ay sababeen abaaro soo noqnoqday, kobaca bulshada iyo isbedelka cimilada isla markaana saameeyey bulsho lagu qiyaasay 40 milyan oo qof oo ku nool gobolka Geeska Afrika. Madaxweynaha dowladiyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey isbedelka ee dowladdiisu xoogga saartay in kor loo qaado heer daboolka biyaha oo aad u hooseeyey lana gaarsiiyey in ka badan 147%.
It's with great pleasure that I welcome you to the launch of the Groundwater Access Facility, GAFA, a joint initiative led by IGAD.
Waxaa farxad ii ah inaan halka idinku soo dhaweeyo ee daafurka mashruucan horumarinta biyaha dhulka hoostiisa ee GAFA ee ka faa'iidaysiga biyaha ku jira dhulka hoostiisa oo qayb ka ah qorshe wadareedka horumarineed ee IGAD ay hormuudka u tahay. Munaasabadda daafurka mashruucani GAFA waa mid dhab ahaantii ka tarjumaya, ayuu yiri madaxweynuhu, horumarka uu ku tallaabsaday deegaanka Soomaalida isbedelkii kadib. Madaxweynuhu waxa uu xusay in deegaanka uu soo maray cadaadisyo kala duwan oo sababay tacadiyo inay dhacaan, arrimahaasna waxa uu yiri waxay dhibaato ku keeneen in dib u dhac uu ku yimaado dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee horumarkii aasaasiga ahaa inay noqdaan kuwo liita, isagoo sheegay in 6 sano ka hor heer daboolka adeega biyaha deegaanka in uu ahaa mid aad u hooseeya 200% ilaa 18% magaalo iyo miyiba. Geesta kale, madaxweynaha ayaa sheegay in isbedelkii kadib dadaallo badan oo ay samaysay xukuumaddiisu la gaarsiiyey heer daboolka biyaha deegaanka in la gaarsiiyey 147%. Geestooda waxaa iyaguna madasha ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii ka socday urur goboleedka IGAD ee wadamada South Sudan iyo Uganda. Wasiirka biyaha ee South Sudan oo madasha ka hadlay,
I thank the federal government of Ethiopia and the regional government of Somali for extending,
waxa uu marka hore u mahad celiyey dowladda federaalka iyo tan deegaanka martiqaadka iyo soo dhaweynta ay u sameeyeen si ay markaasi qayb uga noqdaan daafurka munaasabadda mashruuca biyaha dhulka hoostiisa gobolka Geeska Afrika, ayuu yiri waa mid saameyn ba'an ay u geysatay isbedelka cimilada, taasoo ayuu yiri ka dhigtay mid nuglaada fatahadaha iyo abaaraha soo noqnoqda. Inta aan xusuusto, ayuu yiri wasiirku, deegaanka Soomaalida waa meelaha dalka Itoobiya ka mid ay saameynta ku yeesheen abaaruhu, arrimahanna waxa uu yiri waa kuwa caqabad ku noqday wadamada dhaca bariga Afrika. Mashruucanna uu ku tilmaamay ay daahfureen inuu xal waara u noqon doono caqabadahaasi jira. Wafdigan ka koobnaa wasiirada biyaha ee wadamada IGAD ayaa intii ay joogeen deegaanka Soomaalida waxay soo booqdeen mashruuca biyo gelinta magaalada Jigjiga, wejigiisa 2aad oo markaasi laga soo jiidayo santarka dhagax leh ee faafan, iyo sidoo kale mashruuca biyo gelinta oo markaasi laga wado magaalada Wajale, iyagoo markaasi soo indhiindhiyey sharaxaadna laga siiyey mashaaricahani siday u socdaan iyo halka ay marayaanba. Isku soo wado duubo IGAD oo urur goboleed ay ku bahoobeen wadamada dhaca Geeska Afrika ee kala ah Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya, Kenya, Uganda, Sudan, Eritrea iyo South Sudan, waana kuwa markaas iska kaashada danaha horumarineed ee ka dhexeeya wadamada Niger-ka ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.